best.
Bukan movie. Bu, berani movie.
Yama horns in the building. Mama onekela paja tika jamo. Patanga kulipe ni ishiwa piamo. Mama tikuna cheba kaona kadunku. Nishiwa ziba tiku bondi kuri nkuku.
Sima kena na che just for the seki. Kumitima zabo ni choka sineki. Kukapezeka na wani mahadi breki. Wabagula valeta na vajeki. Peki
Amo ni mafeki. Juma, the Socrates. rich kid. Boss, swam a dance. Natty, black.